Mr. Dunk, yeah. Mr. Dunk, yeah. Bajinamalu,
punch.
Mr. Dunk, yeah. Bajinamalu,
punch.
Mr. Dunk, yeah. Mr. Dunk, yeah. Mr. Dunk, yeah. Bajinamalu,
punch.
Mr. Dunk, yeah. Bajinamalu, wanna need that dunk, yeah. Mr. Dunk, yeah. By man on air. Kama mesia natembea juu, pengo langu lina spares ya true. Mr. Donkey edo mime kibuko ya mbea mbea kanyinyi msojua tasmini. Adhenye kufatila kuni wa shafi ya pini. Na wadabishe, na watapishe, zela mipindo, na wapindishe. Walipata wao wakachezea, koje pati sisi tawafundishe.
Donkey ya sijali, maneno eno ya nipu upepo kupata salari. Doto zangu ziyo hapa ni mbali, na mtakubali.
Mr. Donkey, yeah. Mr. Dunk, yeah. Bajinamalu,
punch.
Mr. Dunk, yeah. Bajinamalu,
punch.
Mr. Dunk, yeah. Mr. Dunk, yeah. Mr. Dunk, yeah. Bajinamalu,
punch.
Mr. Dunk, yeah. Bajinamalu, wanna need that dunk, yeah. Aunulishu ni vishi na kwako sinaulisi na mbona tena unaongea. Aunulishu ni vishi na kwako sinaulisi na mbona tena unaongea. Hilo boy umepotea, umekutana na Mr. Donkea. Tapelale hapa noti nongea, eta kazi yani mwendo vya vya.
Mr. Donkea wakino, kongu ukia kanyaga unazama kwa shimo. Binadamu si maisha, diyo tunaweke yana sana si vipimo.
Mr. Donkea kama boy kashmada, onana wakili yana tena na amada. Vichampila vina duna shapote zalada, vichampila vina duna shapote zalada.
Mr. Donkea, ato kiongea, yani kiba veta suti kwako natokea. Mr. Donkea, ato kiongea, yani kiba veta suti kwako natokea.
Mr. Dunk, yeah. Mr. Dunk, yeah. Bajinamalu,
punch.
Mr. Dunk, yeah. Bajinamalu,
punch.
Mr. Dunk, yeah. Mr. Dunk, yeah. Mr. Dunk, yeah. Bajinamalu,
punch.
Mr. Dunk, yeah. Bajinamalu, wanna need that dunk, yeah.
Bitch, someone, eh. OG Kilo, Brazil, I live boy nigga, 96,
end up,
in on don't.